Katikiro Charles Peter Mayiga hayongedde okusaba abakulira bitongole ebyekikungu corporate companies n'abakulira emirimu mu bitongole ebyo okwongera okukitwala ng'obuvunaanyizibwa bwabwe okakasa nga babaketafali basa mu kwanisa ekirwadde kya Mukenenya. Peter Mayiga ategeezezza nti abakulembeze mu bitongole eby'enjawulo basaanye okwogera kati ku ngeri ey'okwezi kuziza ekirwadde kya Mukenenya okusaasaana mu bakozi kisobozese okuteekawo embeera ya buli kinnoomu okusobola okwetanga. Ono era ategeezezza nti abakyala bali mu bitongole bino n'abalina okusinga abakyala abavubuka basaanye okulemberamu okusikiriza abaganzi baabwe n'abaami ku nkola ezisinga okubeera ennungi omuli okwekebeza, okwambala obupiira bukalimpitawa n'ebirala okusobola okwetanga okusaasaana kw'ekirwadde kya Mukenenya. Kwogera bino Ultima Mayiga abadde asisinkanye abavujjirizi ne bannamikago wakati mu nteekateeka ez'emisinde gya amazaalibwa ga Kabaka egenda okubeerawo ku ssentebe 12 ng'ekigendo ekikulu kyakakasanga obwebunge okusomesa bannayuganda okwongera okwekuuma ekirwadde ekya Mukenenya.
Kati ekintu ekyo ekyokwesanyusa kya bulabe bw'otakozesa mutwe, kubanga ebyokwesanyusa biva ku kino ekituwujja. Waliwo ekituwujja, otuula butuuza awo ova wakawo n'abyosi byetaayi bye mu ofiisi ate kintu kikuwujja n'oliyimba. Abakozi bannimba wano ssebo nyina w'endaga ngendako mugundi waliyo bino ne mutunuulira nga mulaba ayina ekimuwujja. Abakazi bameka abagamba abasajja nga bali wali nti no wekebeza bameka oba bamubuuza nti amagete sigaliwa batono nnyo ate mu abasajja mwekazakazi akakawala kano kayina olukalukalu kambuza kati ebyo kaagala kutaasa bulamu bwo.